What out, you? Sammy, I'm not in the flexity. Yeah, where my way, Vika. Ongo shiri ya vuta rekeni, but ino zungo formula kisekendi. Nagazi reri strong upeteni, aifurwe zhechita gonge keteni. Mweo nisezeke, kiro zuwe undi tenderezi. Satani papa usandiezi, uri wewe unge tona ngani mezi. Mweo nisezeke, kiro zuwe undi tenderezi. Satani papa unganiezi, uri wewe unge tona ngani mezi. MSF undi richimwe chikini, tinitambu ya choi no visa parafini. Manzi yangu yoneta unge COVID-19. Best yangu atisi wasi ya utindin. Kozi ndindine pata ndra kaipa. Shika panzimbo, driver. Janjanga ndi chibika, driver. Bapana this time in my paisa. Mweo nisezeke, kiro zuwe undi tenderezi. Satani papa usandiezi, uri wewe unge tona ngani mezi. Mweo nisezeke, kiro zuwe undi tenderezi. Satani papa ungandiezi, uri wewe unge tona ngani mezi. Unogono undi pira ni kutembi. Unga tutora maron tengera hembe. Andina pressure saka ita undi cheke. Ongo shiri ya vuta rekeni, but ino zungo formula kisekendi. Nagazi reri strong upeteni, aifurwe zhechita gonge keteni. Mweo nisezeke, kiro zuwe undi tenderezi. Satani papa usandiezi, uri wewe unge tona ngani mezi. Mweo nisezeke, kiro zuwe undi tenderezi. Satani papa ungandiezi, uri wewe unge tona ngani mezi. Chimwe chikini, tinitambu ya choi no visa parafini. Manzi yangu yoneta unge COVID-19. Best yangu atisi wasi ya utindin. Kozi ndindine pata ndra kaipa. Kungo shika panzimbo, driver. Janjanga ndichibika, driver. Bapana this time in my paisa.